joni laar portalal jeego. Duubi kewdi caggal Rut on tuma Allah subi Mariama on ne haa o rewa ɗum. Mariama ko taaniraawo Rut kamum noon ko gorko goɗɗo parinoɗum res biiteeɗo Joseph. Mariama ko suka debbo o wondo. Hande Joseph resde ɗum malaika Allah funti he Mariama. Malaika o wi ɗum wota hul an Allah mbo wondi e ma te a dañal ɓiɗɗo te on ɓiɗɗo a wiyat ɗum Isa kam wonata ɓiɗɗo Allah tooɗo o tigi. Mariama wi malaika o min de komi maccuɗo Allah tan no in won nino kaldirɗa en ni. On tuma ruhu Allah o mbo ari mbo naate Mariama o woni reedu o dañi ɓiɗɗo. Mariama noon ko kamum jibini Isa ɓiɗɗo Allah o. Ɗum in wona ko neɗɗo waɗi walla ko aduna o fof tagi, ɗum ko Allah tigi waɗi in. Ɗum ina hittino bete pour ndaara en nguma en, kono laar Allah hay hunde hittani ɗum.